Bivuga ko iminsi y'ibirori by'umuntu ari iminsi ibiri, umunsi w'ubukwe ndetse n'umunsi wo gupfa. Ntekereza ko impamvu iyo minsi ari ishyirwa imbere n'abantu ari uko ifite isano ihuriyeho ari iryo guhuza abantu baturutse imihanda yose. Yewe rimwe na rimwe n'abantu cyangwa se n'uwakoresheje ibirori ntabwo abaza barabyitabira. Ubwo nyiriho ntacyo mfite navuga ku munsi w'urupfu rwanjye, gusa icyo namaze kumenya ni uko mutazigera mumvuga nabi. Nasanze mu muco w'abantu banga kwiteranya n'imirambo ariko bakishimira kwiteranya n'abantu bazima, ikindi kandi bagatinya abazimu cyane. Nta n'ubwo baba bashaka kumenya isano riri hagati yabo n'abo bazimu, kandi mu gihe bari bazima indimi zabo zahoraga zibeshya ko zibakunda urukundo rwinshi rutazigera rusaza. Ubwo nkomoje ku rukundo rero, hari undi munsi w'ingenzi nabonye mu buzima bw'umuntu. Umunsi w'urukundo rwuzura umutima ni uko umuntu umwe akigira undi akabumbura akanwa akamubwira ati ndagukunda. Iri ni ijambo rivugwa mu ijwi rituje, aho nabereye sindumva umuntu arivuga ari gutongana cyangwa se akarivuga asakuza. Iyo ubwirwa nawe abumbuye akanwa agasubiza ati nanjye ndagukunda, uwo munsi uhinduka umunsi udasanzwe, imiterere y'umuntu igahinduka. Hari n'abaheraho bagahinduka bagahindura amadini y'ababyeyi babo, abandi bagahindura imico bakagerageza kwitwara uko abakunzi babo bashya babishaka. Iri ni ijambo rinyura amatwi rikuzura umutima rigatangiza urugendo rushya mu buzima bwacu. Akenshi tuba tuzi ko turi mu nzira y'ukuri, icyizere akaba ari cyo kituyobora nuko tugakurikira. Akenshi ntituba tuzi icyo twashingiyeho kugira ngo umutima wacu wemeze iby'urwo rukundo ruba ruri muri twe. Gusa icy'inshuti n'abavandimwe batubajije bati ese murakundana, dusubiza tudashidikanya tugira uti yego. Ibibazo bikomera iyo ikibazo gihindutse ni uko bakatubaza bati ese we aragukunda. Mbere yo gusubiza tubanza kwita imitsima, ubwonko bukabanza kwibuka buri gikorwa cyose twakorewe n'uwo dukunda, niba koko kiba gisobanuye urukundo. Nyuma y'umwanya wo kwiyumvira tubumbura umunwa tukabyemeza cyangwa tukabihakana. Hari ubwo njya nicara muri inguni yo kwigunga nkibaza uko ubuzima bwari kumera iyo urukundo rutaba mu buzima. Mba ndi kwibaza ikibazo cy'akamenamutwi kuko nta gisubizo njya nyibonera. Gusa hari ikintu kimwe nabwiwe na sogokuru wanjye mbere y'uko asanga ibisekuru byacu akigira ijabo, arambwira ati urukundo nirwo rutangiza ubuzima kandi urukundo nirwo rurangiza ubuzima. Kuri ubu nibwo nsigaye mbona ko yari mukuru. Nitwa Kalisa Wangoga, ndi umwuzukuru w'Abega nkaba umwishywa w'Abagesera. Imyaka mfite ni 34. Ababyeyi banjye baracyariho uretse ko ntajya ninyuka guhuza n'abamaso. Nubwo twari mu isi imwe ariko meze nk'impunzi kuko niyo mbashakisha simbabona, kandi nanjye niyo banshakisha ntibambona. Suka ababyeyi banjye ari babi, oya pe, nagize amahirwe agirwa n'abana bake. Ntabwo ababyeyi banjye nabakuyeho isano, ahubwo nabakuyeho n'ubutunzi. Ntibamfashije kugera ku isi gusa, bamfashije no kuyibaho neza kandi nishimye. Twese uko turi abana bane twakuze neza ndetse twiga ahantu heza, ariko nk'imfura y'umuryango ni njye wagize amahirwe yo kugendera mu birenge bya data, akanyereka buri nguni yose nazifashisha mu gihe ubuzima buzaba bwankomereye. Nanjye sinigeze mutenguha nagendeye mu ntambwe ze. Nuko ndangije umwaka wa gatandatu data nshyira muri kampani yo mu rugo y'ubwubatsi. Ntibyari ibanga, niwe wari utumye njya kwiga ubwubatsi kugira ngo nzamusimbure. Mama yarabyishimiye cyane agahora ambwira ati uzaba umugabo nka so. Iyo nteruro ubu nsigaye nyibuka nkarangurura ijwi nkavugane mubyeyi umbabarire. Sinjya menya niba yumva ijwi ry'umutima wanjye. Njye na data twitabiraga inama nyinshi cyane, nahuye n'abakomeye kubera we, ariko sinigeze mpagarika ishuri, nakomeje kwiga kuko nabyo byari ingenzi kugira ngo nzayobore kampani ya data. nigaga ndi umukozi sinajyaga mbona umwanya wo kuruhuka ndetse no gukina na bagenzi banjye. Igihe cyanjye cyabaga kibaze cyane, sinifuzaga ko hari n'isegonda rimwe ryapfuza. Iby'abakobwa n'urukundo nabyumvanaga mushiki wanjye Kabanyana, aho arambwira inkuru z'abasore baje kumutereta akanyereka amafoto yabo ambaza uwo namuhitiramo. Akenshi naramusubizaga ni uzahitamo azaba ari uwo, njye nzagushyigikira. Namaraga kumubwira gutyo akanyitegereza akambaza ati, ese na n'ubu nturabona umukobwa ukunyuze? Nahakanishaga umutwe akenshi kuko nabonaga ndi gutekereza icyo ndakora kugira ngo kampani y'umuryango itere imbere. Ayinka Mieni yajyaga nyorohera, yakundaga kumbwira ko umukunzi ari ingenzi mu buzima bwa muntu. Agira ati, umukunzi ni uringaniza imibereho ya muntu, nkitsa imitima nkamusubizane. Hari n'igihe aba ari utuma imibereho y'umuntu itaringanira. Akanyitegereza akabona ko ari kundira umwanya, akambwira ati, shaka umukunzi kuko utangiye gukura. Sinzi ibyo yitaga gukura, gusa nari maze kuzuza imyaka 25, maze kumenya byinshi ku byerekeye ubwubatsi no kubungabunga amafaranga ava mu bwubatsi. Data ndeba akanyishimira, akirahira mu bandi bagabo ati, yampaye isuka sogokuru, mbarusha umuhungu mbambaroga. Yakundaga gusangira urwarwa n'abandi bagabo bari kungurana ibitekerezo. Uwo munsi wo gusoza kaminuza warageze, nuko iwacu hategurwa ibirori bikomeye cyane. Data na mama bari bishimye, indoro yabo yagaragazaga kamunyine akanyamuneza bafite ku mitima yabo. Inshuti za data nazo ntizari zatwanzwe, zari zabukereye. Abaturanyi nabo byari uko, kuko mu bintu data yakundaga cyane hari ukubana n'abantu. Akabinyigisha agira ati, inshuti nizo shingiro ry'ubuzima bwacu. Yizeraga abantu cyane, akambwira nti, icyizere nicyo kibyara amafaranga. Iryo ni ijambo yabwiraga buri uko twabaga dusoje inama hamwe n'abantu twabaga tugiye kubakira amazu. Yari afite inshuti nyinshi ku buryo ibyo birori dushaka kubikorera mu rugo rwacu tutari kubona aho dukwiza abantu. Ayinkamiye mushiki wanjye nawe ntiyari yatanzwe. Yatanze ubutumire ku nshuti ze by'akarusho, atumira umukunzi we. Bari bambaye imyenda isa, narabitegerezaga nkibwira ko ibirori ari ibyabo. We n'umukunzi we bicaye mu ruhande rwabo bagaragiwe n'inshuti ze z'abakobwa. Amagambo yaravuzwe ndashimirwa birakomera. Uwo munsi ni umwe mu minsi myiza nagize y'ubuzima bwanjye. Nyuma y'ijambo rya data, nanjye nahawe ijambo ngo ngire icyo mvuga. Nari mfite byinshi byo kuvuga, ariko byose bikwimuye mu ijambo rimwe ari ryo gushimira. Nahagaze imbere y'imbaga yari iri aho, nuko ndatangira nti, ndashimira umuryango wanjye wambaye hafi muri uru rugendo rutoroshye. Maze imyaka igera kuri 20 abarimu batagira ingano bansimbura imbere yanjye bamumumenye, nabo ndabashimiye cyane. Sinzi uko urugendo rwari koroha, iyo ntagira inshuti nziza nazo ndazishimiye cyane. Nshimiye ibisekuru byanjye ndetse n'Imana y'u Rwanda yandinze muri uru rugendo. Mbasezeraniye kutabatenguha ko nzakomeza kuba umuhungu bahuza mu birori. Bankomeye amashyi, bamwe batangira kongorerana. Sinamenye ibyo bari kongorerana, ariko byanteye amatsiko menshi. Ibirori byarahumuje, nuko abantu batangira guhagarara mu matsinda aranga isano bafitanye hagati yabo. Njye nari nemerewe kuba muri buri tsinda kuko wari umunsi wanjye. Nageze kuri nyogokuru wagenderaga ku kabandara mu biro arankomeza. Nakundaga kumubwira ko nzagura imodoka nkajya nyipariki iwe mu rugo ngiye kumusura. Ubwo yari amubiriye yaranyibukije ati, ese urakibuka ya modoka? Ndamusubiza nti, ndayizirikana. Nyogokuru yamfashe ikiganza arambaza ati, ese ko hari umuntu utatweretse ari hehe? Mu gihe narasubiza arakomeza ati, ntubona ko maze kuba umugabo? Yabivuza nkora mu bwanwa mpita menya icyo ashatse kuvuga, nuko ndamusubiza nti, mu minsi mike ibyo birori nabyo muzabitaka. Nyogokuru yaramwenyuye arambwira ati, ugire vuba, dore iminsi iranjyanye, sinshaka kugenda nabonye kuri uwo mukazana. musubiza mwenyura amubwira ko nazashaka umugore kugira ngo arambe. Twembi twarasetse, nuko ayinkamiye mushiki wanjye aramamagara ansaba kumusanga hamwe na bagenzi be, kuko ngo bari bashaka kumvugisha. Nageze iruhande rwabo nsangana abakobwa bane harimo umuhungu umwe. Nitegereje uwo muhungu mbona ntacyo atwaye, nta n'ikibazo kirimo kuba ari we wakundanaga na mushiki wanjye. Mushiki wanjye yababwiye amazina yanjye, nuko duhuza ibiganza tubwirana ko ari byiza kuba tumenyanye. Nanjye nabasabye kunyibwira, nuko habanza uwo musore arambwira ati nitwa Felix. Ndamwitegereza ndamubwira ni iryo sizina. Nakomeje mubwira ko nakunda umuntu umbwira izina rifite isoko mu bukoroni, nuko arambwira ati nitwa Murego. Muhagapfunsi ndamubwira ni iryo ni ryo zina ryawe. Abakobwa nabo baranyibwiye, ngeze ku wa nyuma yanga kunyibwira arambwira ati sinjya nivuga mu ruhame. Nuko ndamwenyura ndamubaza ni niba utivuga mu ruhame kuki wumviye amazina y'abandi mu ruhame. Agiye gusubiza ayinkamiye mushiki wanjye yahise amuca mu ijambo, nuko asaba bagenzi be kudusiga turi babiri. Bahise bagenda nsigarana n'uwo mukobwa. Hari mu ijoro, inyenyeri zitatse ikirere, amajwi y'injereri ari kumvikana. Nuko uwo mukobwa arambwira ati felicitasiyo. Nanjye ndamusubiza ni thank you. Yikije imitima arambwira ati nifuje kukugurira impano ariko nabuze amafaranga kuko sindabona akazi. Naramwenyuye ndamubwira ni ntacyo bitwaye ndayikwindika. Yaramwenyuye mbona urwererane rw'amenyo, numva namubwira kaseka neza ariko ururimi ruragubwa, ambwira ko nta muntu wiyindikisha impano. Nuko arambwira ati rero yimpereze. Yabanje kwiyumvira, nuko akora ku kuboko kwe yitegereza udukufi yari yambaye arambwira ati kuraho kamwe. Yarambuye akaboko ke mufata ikiganza, nitegereza iyo mikufi akanyuza kamo akamwenyura buke buke. Nanjye nkamwitegereza nk'uri kwibaza ubwiza bwe, nafashe agakufi kari hagati y'utundi nuko agakuramo ansaba ko narambura aka kaboko akakanyambika. Yakanyambitse ku kuboko k'iburyo, nuko arambwira ati ideni ryawe ndivuyemo. Twaramwenyuye, nuko ndakomeza ni ese witwa nde. Yashatse kuvuga izina ryakomotse ku bakoroni, ururimi ruragoga, abarambwiye ati nitwa Irere. Ngiye kugira icyo mvuga ansha mu ijambo arambwira ati nungire ko mfite izina ryiza. Nahise nungurwa ndamubaza ni umbwiwe n'iki ko ari byo nari ngiye kukubwira. Aransubiza ati ni ko abahungu bamera iyo bakimara kumva izina ry'umukobwa bamubwira ko ari ryiza. Nuko ndamwenyura ndamubwira ni ntibikuyeho se ko ufite izina ryiza. Naramwenyuye ndakomeza ni ikindi kandi useka neza. Yahise afunga iminwa yagira amasoni y'igikobwa, nuko musaba kunyihanganira nkajya kureba abandi bantu. Namusize ahagaze wenyine kuko inshuti ze zari zamusize. Urungano rwanjye rwari runkeneye, ntagombaga kwitabira ubutumire bwabo. Twafashe umwanya turicara twibukiranye ibihe byiza twasangiraga, ariko bakanyuzamo bakambwira ko nabuze cyane. Nk'ibisobanuro bambwiraga ko ari ukubera akazi n'amasomo, ariko ngiye kuboneka kuko amasomo ye nari nyasoje. Inshuti zatashye urushyorongo, nsigarana hamwe na Mubaraka, inshuti yanjye magara. Umuhungu twakoranye dusangira byinshi by'ubuzima. Twembi twari duhuriye ku gukunda akazi, niwe wari umwungiriza wanjye muri kampani ya data. Twaraganiriye biratinda, nuko andebye ku kuboko atungurwa no kubona nambaye agakufi. Yakubise igitwenge arambaza ati ibi se kandi ni ibiki Kalisa we? Mu myaka myinshi twari tumaranye nibwo yari abonye nambaye agakufi ku kuboko. Yarakitegereje mbona ntabyizeye na gato. Namusubije ko ari inshuti ye ayinkamiye ikamaye nk'Imana, nuko arabiseka cyane abirenze ingoyi. twakomeje kuganira uko ntabwo munsi warangira nje nawe tutaganiriye kubya kazi kagenze. Nari mbizi ko yaje mu birori byanjye cyeriwe kuko twari dufite abakiriya twagombaga guhura nawe. Yampaye raporo nk'uko yari asanzwe abigenza no kumushimira katuma kampani y'umuryango wanjye ikomeza gutera imbere ndetse akanagakora neza. Mubaraka yabaga afite udushya twinshi mu byo akora. Nubwo yari inshuti, yari mwarimu wanjye, namwigiragaho ibintu byinshi cyane, ariko iby'urukundo ntacyo yari abiziho. Gusa rimwe na rimwe yakundaga kumbwira ati, hari ahantu numvishe bavuga ko urukundo ruruta isi. Nta bindi yari azi uretse iyo nteruro. Abantu bashize mu rugo, Mubaraka yari amaze kwizihirwa nk'ibisanzwe kuri we. Yari atangiye kumbaza niba namushakira umukobwa mu nshuti za Ayinkamiye. Naramubwiye nti ntujye uhinduka, kuko yari yizihiwe cyane. Namusabye ko adataha ahubwo akarara mu rugo, nawe yabyakiriye yihuse. Mama yaramukundaga cyane, buri uko yamubonaga yamwitaga umuhungu. Ubwo hari hasigaye umuryango wacu gusa. Data yadusabye guhurira hamwe nk'uko byari bisanzwe kenshi. Igihe twabaga twahuye twagiraga itegeko rimwe risumba ayandi. Data yari twibutsaga buri uko duhuriye ku meza agira ati, nta muntu n'umwe wemerewe gukoresha telefoni. Cyari ikizira kwicarana na data ku meza ufite telefoni, keretse igihe waba guhamagawe, nabwo ari umuntu w'ingenzi uguhamagaye. Twicaye uko dusanzwe twicara, mama mu bumoso bwa data, nanjye nicara mu buryo bwe. Ayinkamiye yicara iruhande rwa mama, Migisha nawe yicara iruhande rwanjye. Bucura bwacu Ngoga we yari yatahanye na nyogokuru, barakundanaga cyane. Data yashimiye mama uruhare rwe mu burere bwacu, atubwira ko bitari koroye mama ataza kumuba hafi, ndetse yamushimiye ku buryo yateguye umunsi wanjye. Nuko mama tumuha amashyi agira isoni aratubuza. Data yashimiye buri wese, natwe tumushimira akatwitaho. Yabasabye kujya kuryama tugasigara turi babiri. Mama arahaguruka ati, iby'abacuruzi ntitwabyivangamo. Yari abizi ko igihe kinini njye na data tuganira imishinga iteza kampani yacu imbere. Data yabanje kunshimira ko nemeye nkagendera mu ntambwe ze, ko nigeze mutengu. Yansukiye icyo kunywa nuko arambwira ati, iki nicyo gihe ngo utekereze no ku hazaza hawe. Murebana amatsiko arakomeza arambwira ati, nawe ugomba kwibaza ku muryango wawe. Jye na nyoko dukeneye kuzukuru. Naguye mu kantu kuko nibwo data yarambwiye ibintu bijyanye no gushaka umugore. Naramwenyuye bimwe byacu ndamusubiza nti, ndacyari muto. Data arikiriza gusa arambwira ati, nanjye sinkubwiye ngo ubikore ejo, gusa utangire ubitekerezeho, kandi nubona bikugoye uzambwire ngufashe. Narabyemeye, ariko data aranyihanangiriza ambwira ko urukundo rutagomba gutuma nica akazi. Namusubije ko ibyo bidashoboka, ko mu byo nkora byose icyubahiro cya kampani yacu ari cyo cy'ingenzi. Wari umunsi muremure ku muryango wacu wose muri rusange. Data yambwiye ko amasaha yo kurya yarenze, nuko dusezeranaho twifuriza nijoro ryiza. Nagiye kuryama nsanga Mubaraka yaryamye acuramye, nuko mbanza kumugira neza mukuramo inkweto mbona kuryama. Natangiye kwibaza ku byo naganiriye na data, nkoza ubwonko hirya no hino nshakisha umukobwa naba nkunda ndamubura. Mbonye nta gisubizo ndi kubona, ndavuga nti reka nisinzirire. Agatotsi kankubiranyije n'umunaniro, sinamenye uko bwakeye. Mubaraka yambyukije ambwira ko agiye mu kazi. Narebye ku isaha mbona turi saa 11 za mu gitondo. Namusabye ko yategereza akagenda bukeye, ambwira ko hari inama data araza kwitabira agomba kujya kuyitegura hakiri kare. Nanjye nahise mbyuka, nuko tujyana ku nyubako ya kampani yacu yakoreragamo. Namufashije gutegura iby'iyo nama yagombaga kuba saa mbiri, buri kintu cyose tugishyira ku murongo. Nubwo twari dusoje, Mubaraka yaranyitegereje nuko arambaza ati, ese uhangayikishijwe n'iki? Ndahakana mubwira ni ntacyo. Yambwiye ko maze kwitsa imitima inshuro nyinshi muri icyo gitondo, mubwira ko njye ntabyo nzi. Aranyitegereza arambwira ati, nyamara hari icyabaye. narategereje nshakisha igisubizo naba mfite ndakibura kuko nta kintu na kimwe nahishaga mu baraga. Yarakomeje aranyitegereza ahantu karambwira ati sha cyangwa wa mwana w'umukobwa niwe wagutesheje umutwe. Narabihakanye mubwira ko ibyo bidashoboka, nuko musaba ko yaza tukajyana gusangira ibya mu gitondo mbere y'uko dutangira akazi nyirizina. Mubaraka yabyemeye yihuse. Twasangiye ndi kumuganirira ibyo naraye nganiriye na data mu ijoro ryakeye ibyo byerekeye gushaka umugore, nuko arabiseka ambwira ko ibyo gushaka umugore bizira igihe atari ibintu ubwirizwa na muntu. Mubaraka yakundaga gukeka cyane, yafashe umwanya ndibana n'amatsiko, nuko mubaza impamvu y'iyo ndoro ansubiza mbazane aho ntiwasanga yarakubonanye na wa mukobwa sha. Nanjye nabitekerejeho gusa numva ntibyashoboka. Twakomeje gusangira twembi tubura igisubizo. Mubaraka ansaba kubitwara buhoro ambwira ati ibintu by'urukundo byica ubuzima iyo utabyitondeye. Twasubiye mu kazi dufite umugeri ndetse twishimye. Benshi mu bakozi twakoranaga batangajwe no kumbona mu kazi, bambwiraga ko ngomba gufata iminsi mike y'ikiruhuko, ariko nari natojwe gukora ku buryo bitari gukunda. Inama ya data yarabaye ndetse igenda neza cyane. Data ashimira Mubaraka ko yamuteguriye ibintu neza. Umuco nakuye kuri data ni ugushimira umuntu wese wagize uruhare mu byakozwe. Uwo munsi wose niriwe ndi gutekereza ku kiganiro cyanjye na data, ariko nkabura igisubizo. Amasaha yo gutaha yarageze, ngeze mu rugo nsanga Irere yantegereje ari kumwe na Inkami. Yansabye ko namusubizaga kufi iki akanguranira, kuko ko nari natwaye yari yaragahawe na nyirakuru. Naramuhakaniye mubwira ko bitashoboka ko musubiza impano ye. Irere yaranyinginze mbona arakomeje, nuko musubiza umukufi we yampaye undi ndawanga. Nuko nanjye musaba kubanza kujya kubitekerezaho akabona kuwumva. Ayinkamiye yarebaga ibyo turimo akisekera, ndangije mbasigaho bombi. Gusirire yasigaye yababaye kuko nari nanze undi mukufi yarashaka kumereza. Iminsi yari cumye, nuko rimwe ndi ku kazi telefone yanjye irasona, mbona ni nimero ntazi ndayitaba. Numvise ijwi ari ry'umukobwa, mubajije uwo ari we arambwira ati nitwa Irere. Yansabye ko twahura nuko akamereza impano yanjye kuko yari yaramaze kubitekerezaho. Twahanye isaha ya saa 12 z'umugoroba. Yansezeyeho anyifuriza kugira akazi keza, nanjye mwifuriza kugira umunsi mwiza, nuko arakupa. Iyo nkuru sinari kuyihisha Mubaraka umunyamabanga wanjye. Mubaraka yarabyishimiye ansaba kumwereka ifoto ye, ariko ndayibura. Gusa musezeranya ko ndayimuzanira nimva guhura nawe. Sinjye wabonye saa 12 zigera, nari nageze aho twagombaga guhurira. Buri muntu wese winjiraga narakebaguzaga nshaka kureba niba ari Irere. Namaze umwanya ntegereje, mbonye harinzeho iminota 10 yose ndamuhamagara, ariko ntiyanyitaba. Nategereje ikindi gihe saa moya zirinda zigera Irere atari yaza. Nahagurukanye uburakari bwinshi kuko mu bintu ntakundaga kwica igihe byabaga birimo. Data yakundaga kumbwira ati amasaha yo kubaho kwacu arabazi kandi ntituyazi, rero tugomba kubungabunga igihe cyacu. Ibyo yabimbwiye kuva kera nkiri muto. Namaze igihe naranze kwitaba nimero y'Irere. Nari naramurakariye, gusa Mubaraka akambuza kumurakarira mu gihe nari numva impamvu yabimuteye. Nyuma y'amezi menshi Irere ashaka ko twavugana, nageze aho mu mwanya turongera turahura. Gusa mwiyanangiriza ko niyongera kumbeshya nazongera kumuha ikindi gihe cyanjye. Twarahuye nyiseguraho, mubajije impamvu ataje kundeba, ambwira ko impamvu nyizi. Ndamuhakanira nuko ambwira ko yayibwiye Ayinkamiye. Namusabye kuyinyibwirira, arangije ambwira ko ubwo yari mu nzira aza kundeba yakiriye ubutumwa bumubwira ko nyirakuru yitabye Imana. Yahise ata umutwe asubira inyuma ajya ku ivuko ry'iwabo. Yambwiye ko muri iryo joro yanyandikiye ubutumwa bugufi anyiseguraho. Namwatse imbabazi kuko numvishe uburakari bwanjye ntacyo bushingiye. gusa afataga kofi yawe na nyirakuru arakamiriza, nanze kukakira amusaba ko yakagumana akamiriza impano yari yanteguriye. Yambwiye ko n'ubundi yari ashaka kunsubiza ko gakofi yahawe na nyirakuru, nanjye nkanga mubwira ni urwo ni urwibutso rwawe na nyogokuru wawe. Namubwiye ko urwo rwibutso ari urw'ingenzi kuri we, nuko mu ijwi rye rituje ambwira ko nanjye ndi uw'ingenzi kuri we. Bigoranye nemeye kanyambika ku gakufi, umubano wanjye nawe utangiriraho. Ayinkamiye arawenyegeza imyaka iri icumi ndirataka. Mbonirere niwe mugore ukwiriye urugo rwanjye nyuma y'imyaka itatu dukundana. Wari umunsi wo gutaha inyubako nshyashya ya kampani yacu yari yubatse. Uwo munsi nawe ukoresheje neri ku muryango wanjye umukobwa nihebeye ari Wirere. Ayinkamiye yarabyishimiye cyane kuko yari inshuti ye magara. Data na mama nabo bari babishyigikiye. Umunyenga w'urukundo twari tumazemo iminsi warakomeje uradutwara, njye nawe dupanga umunsi w'ubukwe duhuza imiryango. Numvaga nishimiye kurusha undi muntu wese wo muri iyi si. Mubarake inshuti yanjye, nari nsigaye nyibuza amahoro umubaza igihe azashakira umugore akareka kuba ingarama kirambi nawe, kuko nawe yari mu banyambariye uwo munsi. Muri icyo gitondo nafashe umwanya nganira na Mubaraka, nuko arambwira ati uzihirwe muvandimwe. Yarampobeye arankomeza anyifuriza urugo ruhire. Ubukwe bwarabaye busigi muri wacu, umunaniro wari wose. Njye nirere dufite ibyishimo bidasanzwe. Yasezeye ku rungano rwe aranshimira cyane, anashimira Yinkamiye watumye mpura nawe. Yambwiye ko amuri imideni atazi icyo azaryishyura, nuko Yinkamiye aramubwira ati nushaka kunyishyura uzafate neza musaza wanjye. Irere yabirahiriye imbere ye amubwira ko azanetesha kurusha abandi bose muri iyi si. Numvaga atari kubeshya kuko urukundo rw'Irere rwari rwaminduye, ndetse kuva igihe nkundana nawe iminsi yanjye yose yabaye iminsi y'imigisha. Ayinkamiye yasezeye kuri Irere, nuko njye n'umugeni wanjye twinjira mu modoka. Mubaraka niyo wagombaga kudutwara, ariko kubw'ibyago byanjye Mubaraka yaje yasinze. Yarahatirije ashaka gutwara imodoka ndamwangira, akanyinginga mu ijwi ry'abasinzi ambwira ati erega nitwa Mubaraka, ibintu byo gutwara imodoka mbizi kubi, reka ngutware. Naramwangiye ahubwo mutegera indi modoka yo kumucyura iwe. Yagiye atabishaka, ariko nanjye sinari kwemera ko adutwara yasinze. Irere yaje kwicara imbere, nuko aba ari njye utwara imodoka. Nari mfite ibyishimo, nari narigeze ngira mu buzima bwanjye. Numvaga ibyiza byose ari njye ubifite. Nari mbonye umugore twahuzaga muri byose. Nari ndi gushimira ibisekuru ndetse n'Imana y'i Rwanda. Nari naremereye Irere ku kwezi kwacu kwa buki kuzabera hafi y'inyanja. Twafashe inzira twerekeza ku kibuga cy'indege muri iryo joro ryacu ry'ubukwe. Data yari yishimiye ibintu byose, yari yishimye cyane. Nari nabwiye umushoferi watwaye Mubaraka ko agomba kumenyesha naramuka amugejeje mu rugo. Telefone yanjye yarasunnye, nuko ndayitaba. Umushoferi ambwira ko yamugejeje y'amahoro. Nasubije telefone mu ntebe, nubuye amaso mbonirere ari kundeba cyane. Natwaye iyo ndoro mubaza impamvu atari kunkoraho imboni z'amaso ye, nuko arambwira ati ndagukunda cyane. Iryo jambo yakundaga kurimbwira kuva umunsi yemera ko njye nawe dukundana. Yaranyegereye ashaka kunsoma ku itama, ngize ngo ngiye kumubuza mbura kontrole imodoka irenga umuhanda, nuko njye nirere dukora impanuka muri iryo joro ryacu ry'ubukwe. Nafunguye amaso yanjye biranga, numva aranemereye. Nazamuye akaboko ngira ngo numve ikibazo mfite, nkoze ku maso yanjye numva nziritseho ibitambara. Nagize ubwoba bwinshi, nibazaga ibiri kumbaho simbisobanukirwe. Ariko nari ndi kwibuka ko nari ndi kumwe n'umugore wanjye Irere mu modoka mu ijoro ryacu rya mbere ry'ubukwe. Navugije induru ndahamagara nti Irere, nawe uzonyikiriza? Nuko ndakomeza mvuza induru. Nubwo amaso yanjye yari aziritseho ibitambara, ntibyabujije amarira kugwa. Nakomeje gusakuza mpamagara izina ry'umugore wanjye, nuko numva urugero rakinguze. Impumuro numvishe yari impumuro ya mama. Mama yaje amumuriza, sinigeze numva ibyo yari ari kumbwira. Narindi kubaza nti irere ari hehe, irere ari hehe. Mama yansabye gutoza, ariko ubwoba bw'urupfu ntibwari buri gutuma nuza. Mama yaranujishije ambwira ko irere ameze neza. Sinigeze mwizera, namusabye ko yamuhamagara akaza kundeba. Numvaga nkeneye kumva ijwi rye, numvaga mukumbuye cyane. Mama yafashe telefoni ahamagara irere, amatwi yanjye niyo yari ari gukurikirana ibyo mama ari gukora byose. Nongeye kumva ijwi ry'irere. Mama yamubwiye ko nakangutse, irere amubwira ko mu kanya nk'ako guhumbya arabageza ku bitaro. Numvaga ameze nk'uri kurota, nuko nsaba mama ko yanyegereza telefoni nkavugisha umugore wanjye. Yarabikoze, nuko ndabaza nti irere mugore nkunda, ese uracyankunda? Irere yari afite ijwi ryuzuye agahinda kenshi, aransubiza ati ndacyagukunda kandi nzahora ngukunda. Numvishe umutima utuje, nuko ambwira ko aje kundeba. Yahise akupa telefone, ndangije nshimira mama, nawe ambwira ko nari njyenyine bandi hafi. Nubwo nari nkangutse, aho kugira numve ibyishimo mu maso ya mama, narindi kumva impumuro y'agahinda gusa. Mama yahamagaye data amubwira ko nakangutse. Data arishima cyane, amubwira ko nava mu kazi araza kundeba. Nuko data yahoraga ameze, yizeraga mama cyane ku buryo yamusigaga ahantu hose akizera ko aramuhagararira neza. Mu kanya nk'ako guhumbya koko, irere yinjiye mu cyumba cyawo kwa muganga. Yahise amubera arankomeza, nanjye nzamura akaboko umukoza ibiganza mu mutwe, numva imiterere y'umusatsi biracyari ya yindi. Namanuye intoki buke buke ngira ngo numve niba hari ibikomere afite, numva umubiri uracyafite itoto. Nakoze ku kaboko k'ibumoso, numva aracyambaye impeta. Yari ari kurira, nanjye ari uko. Yambwiye ko yishimiye kongera kumva ijwi ryanjye, gusa nkumva hari ikitari kugenda mu mubiri. Nasabye rero ko yankuraho icyo gitambara kindi ku maso, nuko akongera kumureba ambwira ko atabikora, bigomba gukorwa n'umuvuzi. Mama yagiye guhamagara umuvuzi wari ushinzwe kunyitaho, nsigarana n'irere. Nabanje kumwaka imbabazi z'uko natumye dukora impanuka mu ijoro ryashize, ndongera musezeranya ko tukiva mu bitaro turahita tujya ku kibuga cy'indege, ukwezi kwacu kwabuki kukabera ku nyanja nk'uko nari narabimusezeranyije. Irere yarambwiye ati ibyo ntibikiri ngombwa. Yari afite agahinda kenshi, ndakabakaba mufata mu kiganza ndamubwira nti oya, ni ngombwa, sinjya nica isezerano. Irere yambwiye ko kuba ndi muzima bihagije, ibyo by'indege atabishaka. Yampaye amakuru ndumirwa. Yarambwiye ati hashize amezi abiri n'iminsi atatu njye nawe dukoze impanuka. Naratunguwe, njye numvaga hashize amasaha. Nanze kumwizera, nuko ndamubaza nti ese hashize amezi abiri ndyamye aha kwa muganga? Arabyemera ati yego. Nyiri muri urwo rujijo, umuvuzi na mama barinje. Umuvuzi yaramwenyuye ndabyumva, arambwira ati Kalisa, ni byiza kuba wakangutse. Nahindukije umutwe nkuganisha ijwi riri kuvugira, ndakomeza nti ese maze igihe kingana iki hano? Umuvuzi yateye intambwe aranyegera, ntiyagiye kure y'ibyirire yavu yari amaze kumbwira. Yaransubije ati umaze amezi abiri n'iminsi itatu. Ndivugisha ni ntibishoboka. Numvaga bidashoboka, nashatse kuva mu buriri, numva amaguru nari gukora. Muganga ambwira ko napfa guhita ntera intambwe nyuma y'iminsi ingana gutyo ndyamye, gusa aramumuriza ambwira ko bizagenda neza. Nyuma y'icyumweru kimwe nzaba ndi kubasha gutera intambwe. Ibyo byose numvaga ari ibinyoma, numvaga bitari ukuri. Nasabye umuvuzi na mama gusohoka mu cyumba nkavugana n'irere umugore wanjye. Mbere y'uko umuvuzi agenda, yabanje kuza umuhogo we, agiye kuvuga mama aramubuza, aramubwira ati uretse si cyo gihe. Umuvuzi yagiye mwumva, mama nawe abwira ko atagiye kure, araba ari hafi. Nuko nsigarana mu cyumba n'irere. Irere yaciye bugufi yicara iruhande rwanjye, nawe duhuza ibiganza. Nubwo narindi kumureba, narindi kubyumva yuko ari kurira. naramwiyatse nzamura akaboko kanjye k'iburyo umukora ku matama ndamubaza nti uri kurizwa n'iki. Yaransubije ati urukumbuzi mfite ni rwinshi, ndamusezeranya ngira nti ndakangutse kandi sinzongera kugusiga. Yarunamye aramubira umutwe we ushyira mu gituza cyanjye. Nari mfite ibibazo byinshi byo kumubaza, ariko agahinda yari afite kambereye urukuta, ntari kubasha kurenza ibibazo byanjye. Namaranye umwanya muremure n'irere ambwira ko ari njye wakomerekeye mu mpanuka, naho we nta kibazo gikomeye yagize kuko yamaze iminsi ine mu bitaro, mu gihe ngiye nari mazemo amezi abiri. Naramubwiye ni umbabarire siko nari mbishaka, nawe aransubiza ati ndabizi mukunzi. Yikije imitima arambwira ati hari ibanga ngiye kukubwira kuko sinari guhisha. Nateze amatwi numva ikiniga kiri kuzura umuhogo we, acishamo akanya nta jambo aravuga. Ndamubwira ni mbwira nta kibazo. Yarateruye ati amaso yawe yarangiritse, gusa abavuzi bavuze ko ushobora kuzongera kureba. Narabihakanye mubwira ko ntashobora kubaho nabona ubwiza bwe. Yagerageje kumpumuriza ambwira ko amahirwe yo kongera kubona ari menshi cyane, igisabwa ari ugutegereza igihe cya nyacyo. Natekereje ubuzima butagira imboni, ndamubaza ni ese ubu maze iki ku isi. Irere yaransubije ati humura, umuryango wawe ukuri iruhande ndetse nanjye ndi iruhande rwawe. Arakomeza ati nzakubera amaso aho uzawe uyakeneye. Numvishe namushimira, ariko ikiniga kizibiranya amagambo yanjye nanirwa kuvuga. Natangiye kwibuka amasura y'abantu bose nabonye, nibuka byinshi nabonye, nibutse ko ntazongera kureba filimi. Numva ndababaye cyane kuko narazikundaga bihebuje igihe nabaga naniwe nizo zanduhuraga. Ibihe byiza by'ubuzima bwanjye nasangiye n'irere byose byari byararanzwe no kureba filimi. Natangiye kwibuka ko buri kintu cyose nabonye mu buto bwanjye, nangira gusobanukirwa agaciro k'amaso yanjye. Ubuzima bwose nari narabaye umuntu numvaga kugira amaso ari uburenganzira bwanjye. Nabonaga abatabona nk'abagirira impuhwe, ariko kandi sinibaze kuri icyo kibazo. Namaze umwanya ncecetse ndi kwibuka isi narebyeho kandi nshobora kutazongera kubona. Nshakisha igisobanuro ngiye cy'ubuzima ngiye gutangira, ndakibura. Nuko mvugana ikiniga cyinshi niyo nshobora nkapfa. Irere nawe yarababaye, ariko yansezeranyije kumba hafi, ambwira ko amaze amezi abiri abikora kandi ko azakomeza kubikora. Mama yarongeye arinjira, nuko Irere aramubwira ati namubwiye. Mama yagiye kumutonganya muca mu ijambo, amubwira ko nta kibazo kirimo n'ubundi nari nkwiye kubimenya. Mama yaraje anyicara iruhande ambwira ko umuryango wanjye wakoze ibishoboka byose kugira ngo nyire nzongere mbone, kandi ko abavuzi bemeje ko nzongera nkareba mu gihe gito kiri imbere. Nagombaga kwizera ibyo bambwiye. Nkiraho numvise ijwi rya Mubaraka rivugira mu muryango. Mubaraka yari afite ibyishimo mu ijwi rye, yashimiye kongera kumbona ndi kuvuga ndi muzima. Nanjye nishimiye kongera kumwumva. Numvaga nava mu bitaro, ariko bansabye kwihangana iminsi ibiri, bakabanza gukura igitambaro cyari kindi ku maso. Umuryango wanjye wasimburanaga ku bitaro uje kundeba, gusa data yakundaga kuza ku mugoroba asoje akazi. Yabwiye Mubaraka ko yakoze ahanjye nahe ntabyigeze byangirika. Muri iryo rya nyuma ryo ku bitaro twaganiriye, nuko arambwira ati mwana wanjye, hari ikintu cyiza wakoze muri ubu buzima. Wabashije guhitamo inshuti nziza ndetse n'umugore mwiza. Numvisha nyongereye icyizere cyari kiri kuyongera mu mboni z'amaso yanjye. Yarakomeje arambwira ati ayo ni amahirwe wagize agira abantu bake, ntuzigire na rimwe yangiza. Data yanganiriye inkuru yose y'ukuntu akazi kagenze, ibigwi bya Mubaraka muri kampani, ambwira n'ukuntu Irere yanyitayeho ubutagoheka mu bigihe muri ibi bihe bigoye. Yansabye kuzabera rero umugabo mwiza, nkazirinda kumubabaza kuko nateze kuzabona undi muntu mbera mwiza nkawe. narabyemeye musezeranya ko nzamubera umugabo mwiza. Data yansezeyeho ambwira ko agiye gufata urugendo rw'indege kujya kurangura ibicuruzwa bishya. Kampani yari yaragarutse, ibintu byari munangiye. Nubwo nari mariye data na Mubaraka bakoze akazi keza, data yansize aho mu ijoro ambwira ko inzu nari natangiye kubakisha yuzuye, ariyo njye n'umugore wanjye tuzatamo nimva mu bitaro. Nubwo nari maze iminsi ndi kwakira inkuru zitari nziza, data yarampaye inkuru z'ihumure gusa. Yaragiye nsigarana n'Irere, nasabye Irere ko yanyegera arabikora, nuko ko numvaga namuhora hafi. Niwe nari nkeneye ko anyishingikirizaho mu bintu byose. Nawe yarankundiraga nansige, numvaga umutima uri gutemba amagambo y'ishimwe ryo kumushimira. Nkumva amagambo y'Ikinyarwanda abaye make, nkabihuza hamwe nyuma yo kwibutsa imitima kwanjye nkamubwira nti warakoze cyane. Nawe akambwira uti nawe warakoze kuguma uri muzima. Ijoro ryaragiye nuko inyenyeri zirasezera. Umuvuzi yazindukiye mu cyumba aje kunsezerera. Cyari igitondo cyo gutaha, yitonze yabanje gukura igitambaro ku maso yanjye. Ndambuye amaso mbona ndi kubona umwijima gusa. Sinari ndi kubyizera, ariko Irere yari yateguye umutima wanjye kandi naramusezeranyije kubyakira. Mama yashimiye umuvuzi ukuntu yanyitayeho mu bihe bigoye. Umuvuzi nawe amubwira ko yari ari mu kazi ke kandi yarahiriye kuzagakora neza uko ashoboye. Yasabye abantu bose gusohoka mu cyumba tugasigarana turi babiri. Irere yaramubajije ati nanjye? Umuvuzi arikiriza ati yego. Irere yabanje kwitsa imitima arasohoka. Atararenga umuryango, umuvuzi yamusabye kwigikaho urugi. Irere arabikora. Nasoje kuvugana n'umuvuzi twinjira mu modoka. Nahindutse icyizere cyose cy'ubuzima nari mfite cyari cyayoyotse. Irere na mama ntibampaye agahengeye, bari bari kumbaza icyo nabaye. Nkabihorera inzira yose bagiye bampumuriza bansaba kwizera umuvuzi ko nzakira nkongera nkareba. Nyamara ikibazo nari mfite cyari kirenze icyo kureba. Twageze mu rugo rwacu rushya, numva amajwi y'abantu benshi, ijwi rya ayinkamiye. Sinari kuyiroberwa kuko yagiraga akavuyo kenshi. Yaraje ari kwiruka aramubera, anyifuriza ikaze mu rugo rwe. Migisha nawe byari uko, agakobwa kacu gato kari kagiye kwirebera kwa nyogokuru. Inshuti z'umuryango wacu n'iz'umuryango w'Irere bose baraho, n'ababyeyi be nabo baraho. Byari ibyishimo kuri buri wese wankundaga, ariko kuri njye cyari kiriyo. Irere yansabye kumwenyura, nyereka abashyitsi bacu uko njye mfite icyizere cy'ubuzima. Ariko iyo amenye ibyo nari nzi, ntiyari gutinyuka kunsaba kugira uwo nsekera. Mama yafashe ijambo mu cyimbo cya data, ashimira buri muntu wese wari urawe. Ashimira by'umwihariko umugore wanjye wambaye hafi kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uwo munsi. Abantu bakomye amashyi bamushimira cyane, banazanirwa ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ariko bikiri kunyuranyuranamo, numvaga bari guseka nibaza ikibasekeje. Iyo Imana ibatiza amaso bakareba mu bitekerezo byanjye, bakamenya ibyo ndi gutekereza, ntibari kongera guseka. Ibitwenge byabo byari kuma nk'ibyanjye. Nari ndi kwifuza kwisubirira mu bitaro, kuko niho nari nkwiriye kuba ndi. Sinari nkwiriye kuba mu bantu bazima. Uko amasaha yicuma gasatira ijoro, niko ubwoba bwuzuraga umutima wanjye. Numvaga uwantiza imbaraga nahagarika izuba, ijoro ntirizagire ribaho na rimwe. Nuko abantu bakaguma barya bananywa, bagakomeza gushimira umugore wanjye. Ariko ibyo ntibyankundiye, abantu batashye urusororongo. Ababyeyi b'Irere nabo baza kudusezera batansabye kwihangana, ndetse bansezeranya ko Irere azakomeza kunyitaho no kumba hafi. Numvaga izina ry'Irere nkagira ubwoba bwinshi. Nari ndi kwicuza impamvu nateye intambwe yo gushaka umugore. Abantu bose baratashye, nsigara mu nzu ndi kumwe n'Irere gusa. Sinari ntuje, umutima wateranaga ubwoba bwinshi no kwifuza gusubiza ibihe inyuma, ariko byose ntibyari bigishobotse. Nari ndi rwagati mu kibazo ntabashije guhangana nacyo. Ijwi ryavugiraga muri njye rigira riti ihangane Kalisa, biragenda neza. Irere yaritunganyije, nuko aza nsatira aranyobora njyana mu cyumba. Nta maso nari mfite, nari nsigaye ndo gukurikira unyobora. ikiganiro cyanjye na muganga numvaga nagisangiza umugore wanjye ariko najyaga kuvuga nkitse imitima nkabura aho mera irere yarambazaga impamvu ndi kwitse imitima ubutitsa nkamubwira ko nariyakira ubuzima bwo kubaho ndi impumyi narabaye imyaka hafi 30 ndeba nkatangira gusubira mu bihe byakira nkamwibutsa amajoro meza twasangiye tutazongera kubona namwibutsaga byinshi numvaga ntangiye kumutera gahinda yashakaga kunsaba guceceka ariko yarabitinye kuko yarazi neza ko kuvuga ari ryo banga ryo gukira namubariye inkuru zo kumutera gahinda kugeza ibitotsi byanjye binyibye agasinzira umwami w'ijoro ariwe bitotsi yamfatanyije n'umunaniro ntiyamenye igihe bwakereye njye nari navuye mu buriri nagiye mu ruganiriro nari ndi kubunza ibitekerezo kuko nari nasuzumye iby'umuvuzi yambwiye nsanga nibyo irere yasohotse mu cyumba hamagaye izina ryanjye sinari mfite n'ubushobozi bwo kumwitaba numvaga nakwiriye kwitwa umugabo yangeze iruhande ambaza impamvu nari kumwitaba nuko mufata ikiganza ndamubwira nti umbabarire nari ntuje kandi nkonje cyane numvaga nshaka kuba kure y'abantu bose ariko irere yarashaka ko mbi iruhande cyane muri icyo gitondo umubaraka yaje kundeba mbere y'uko anyura ku kazi irere yamwakiriye neza nk'ibisanzwe umutima we wateraga kwitonda akubaha abantu bose ntiyajyaga yemerera umukozi wacu umusabyi yiko yakira abashyitsi banjye b'imena niwe wabakiraga irere yakiriye umubaraka nuko nawe yicara hamwe natwe bateye urwunya rwo kunsiririza bashaka ko umwinyura ariko bikanga Mubaraka yaranyitegereje abona ko ndemerewe n'ikibazo gikomeye nuko areba irere aramubaza ese Kalisa wamutwaye iki kumbona yahindutse irere aramusubiza ati nanjye numiwe yaraye ijoro ryose yitse imitima asubiramo ibihe byiza yabonesheje amaso ye Mubaraka yahindukije igikanarandeba ati Kalisa izere ibyo abavuzi bakubwiye uzongera ubone nibutse ijambo data yambwiye mu ijoro rya nyuma ryo ku bitaro ubwo yambwiraga ko mfite inshuti ziza nuko nsaba umugore wanjye rere ko yabaduhaye umwanya nka tukaganira irere yahagurukanye gushidikanya agenda atabishaka numvisha amaze kurenga nuko nsaba umubaraka ko twajya hanze yamfashe ikiganza aranyobora angeza ku modoka yiwe nayikozeho numva yarahindutse ngiye kugira icyo mubaza ambwira ko data yamuzamuriye umushahara nuko nawe agura indi modoka nziza numvishe nshaka kuyirebaho ariko ntibyari kunkundira naramwenyuye ndamubwira ni ndumva ari nziza nuko aranyitegereza arambaza ati ese ufite ikihe kibazo kandi ntumbeshye si ikibazo cy'amaso cyatuma uba gutyo Mubaraka yari inshuti yanjye yaransobanukiye uwo ndi we nareteruye ndamubwira nti iyo mbimenya ko iherezo ryanjye ari iri simba narashatse irere yanciye mu ijambo arambwira ati irere aragukunda kandi kuba wahumana ibivuze ko ari iherezo ry'ubuzima bwawe arakomeza ati uwo si we Kalisa nzi ashoboye guhangana n'ibibazo akabinisha narakomeje ndamubwira nti iyo mbimenya simba narifashe mba narabaye nkawe nkanezeza ubusore bwanjye bigishoboka nkumva inama wongeraga zo kutirundira ubuzima bwanjye bwose mu kazi Mubaraka yambujije gukomeza kuvuga nicuza nkarasa ku ntego nkavuga ikibazo mfite nikije imitima agahinda karanyuzura ndamubwira ni ejo hashize mbere y'uko mva ku bitaro naganiriye n'umuvuzi njye nawe twari twiherereye Mubaraka yahise anca mu ijambo arambaza ati yaratubeshye noneho byararangiye ntabwo uzigera ureba naramuhumurije ndamusubiza nti kureba si icyo kibazo mfite ahubwo sinkiri umugabo Mubaraka yambwiye ko ndi umugabo wuzuye abandi bagabo bose bakwifuza kumera nkanjye yanyibukije ko mfite umugore mwiza arambwira ati Kalisa nshuti yanjye nta mpamvu yo kwiheba irera aragukunda ndamubwira nti ibyo ndabizi Mubaraka arambaza ati none ikibazo ni iki ndamusubiza nti ntabwo nshoboye kuzuza amabanga y'abashakanye Mubaraka yagiye kuvuga ururimi rwe ruragobwa ansaba gusubiramo ibyo mvuze nsubiramo ni umuvuzi yambwiye nubwo maze amezi abiri muri koma ariko washize ukwezi kose nta bimenyetso byo kuzuza inshingano z'urugo ndi kugaragaza. Mubaraka yakonje mwumva nubwo namurebaga yikije imitima numva agahinda karamwuzuye nuko atuje arambaza ati yakubwiye ko biterwa n'iki? Naramusubije nti yambwiye ko atazi neza icyabiteye gusa nshobora kuba naragize ikibazo cy'imitsi y'ubwonko ishinzwe icyo gikorwa. Mubaraka yarababaye nuko arambwira ati Kalisa muvandimwe ibi byo biragoye. Icyo nakundiraga Mubaraka yumvaga agahinda nk'uko nanjye ndi kukumva. Twabaye aho hanze iruhande rw'imodoka ye yari kumfasha gutekereza icyo gukora kugira ngo nasebe. Hashize umwanya arambwira ati Kalisa genda ubwire umugore wawe. Iyo niyo nama mbi yangiriye mu buzima bwose twamaranye. Naramuhakaniye mubwira ko ibyo bitashoboka, ambwira ko n'ubundi igihe kizagera akabimenya. Namusabye kumfasha gushaka igisubizo ariko simbibwira umugore wanjye, numvaga nihebye. Numvaga ntari umugabo. Mubaraka yaratekereje ikibazo kikimubera icyakamena mutwe arambwira ati nubwo ntazi icyo nagufasha gusa ndumva umugore wawe akwiriye kubimenya, ndabizi aragukunda azabyihanganira. Nuko muca mu ijambo nagiye gushaka umugore nkiri imanzi ndamubwira ni njye nirere ntitwigeze dukubagana na rimwe, sinzi ko nabona naho mera musobanurira ko byatewe n'impanuka nagize. Mubaraka yabuze icyo arenzaho ambwira ko ari bumfashe gushakisha abandi bavuzi akaba ari bo bamfasha. Namusabye ko iryo ryaba ibanga ryanjye nawe, anyibutsa ko ari umwizera mbere yanjye atatinyuka gukora iryo kosa nk'iryo. Yamaze kunsubiza atyo nuko aransezera. Irere niyo wamuherekeje nuko musabye yinjira mu nzara ambwira ko ibyo kurya bya mu gitondo byatunganye. Namusabye kumfasha nkagera ku meza. Amatwi yanjye yumvaga filimi iri muri televiziyo nkumva agahinda karanyishe. Namusabye ko yazimya televiziyo nkubwira ko nakeneye urusaku. Yarabikoze nuko arambwira ati muryoherwe bose. Arangije arisohokera. Natangiye kwitoza kubaho nk'impumyi, nimenyerezaga gushakisha ibintu ndi gukabakaba. Nagiye gutamira ijwi rivugira muri njye ati urarya iby'iki kutari umugabo? Numvise umujinya nuko njugunya ibyo nari ngiye kurya ku by'ibyago byanjye nabiteye umugore wanjye. Numva rero aratatse, nashatse guhaguruka ngira ngo musanganire musaba imbabazi, nsitara ku ntebe nuko nikubita hasi. Irera azanyegera amagurutse nsaba kwihangana, nanjye musaba imbabazi mubwira ko ibyo nkoze nari mbigambiriye. Sinari nshaka kumubabaza kuko naramukundaga cyane, ariko gushyingiranwa nanjye byari bigiye kumutera agahinda kenshi. Yamfashije guhaguruka ansubiza ku ntebe nuko atangira kungaburira. Yandebye mu maso abona koko ndababaye nuko arambaza ati niki kikugoye mugabo mwiza? Numvaga umutima uri kumatiriza ngo mubwize ukuri ariko ubwonko nibo bikunde. Namufashe akaboko ndamubaza ni ese urankunda? Yansubije adasinyikanyije ati Kalisa ndagukunda. Yamfashe akaboko kanjye k'ibumoso ahuza impeta yanjye niye arakomeza ati urukundo ngukunda naruhamije imbere y'abantu, imbere y'ibisekuru byacu ndetse n'imbere y'Imana y'u Rwanda. Ese wibagiwe ko narahiriye kugukunda mu byiza no mu bibi? Iyo ndahiro ntizigera ihinduka. Yari ari kunyibutsa indahiro zacu aho kwizihirwa kakibyibuka amarira agashoka ku matama yanjye. Yazamuye akaboko amfata ku matama amanagura amarira. Ibitonyanga by'amarira bye byaguye ku kaboko kanjye kari kari ku bibero bye. Nuko nanjye nzamura akaboko kanjye ntangira kumuhanagura amarira ndamubwira nti irere ndagukunda cyane. Ariko iryo jambo risa nk'aho nta gaciro ryari rigifite. Nari ndi gutinya ijoro kurusha abana b'ibitambambuga, numvaga nashaka kurigeramo. Ariko isaha yari imanitse muri saro yari iri kwikaraga nkabyumva uruko rushinge rwateraga, nanjye nabaga ndi kubara amatwi abanguruye kugira ngo numve niba injereri zaje. isaha yo kunywa yaragiraga irera akaba ndi hafi akamfasha kunywa imiti yo kubungabunga amaso kugira ngo nibikunda nzongere ndebe. Numvaga nkumbuye kureba ubwiza bwe, ariko ijwi rikabubwira muri njye rimbaza ati, ese ubwo bwiza bwe uzabumaze iki? Sinari nshaka gukomeza kunywa iyo miti, ariko napfaga kuyinywa kugira ngo ntibabarize umugore. Nikije imitima inshuro magana n'amagana, izo nshuro zose rero yari ari kunyumva. Ibyago byanjye ijoro ryarongereraga, telefone yanjye yari irindwane ndegereje ko Mubaraka ahamagara akambwira niba hari ubufasha yaba yamboneye, ariko twarinze dusoza kurya atarampamagara. Irere yansabye ko twajya mu cyumba nkajya kuruhuka, mubwira ko nabishaka kuko nta kazi kananiza nari nakoze, ahubwo musaba ko yancanira televiziyo agashyiramo filime nuko nkayumva. Yabikoze ababaye, ariko yumvaga ari kumfasha mu gihe ngiye nari ndi kumuhunga. Irere yatoranyije filime yo kureba nuko ashyiramo filime y'urukundo rwinshi. Twari turi babiri muri saro, ntawe yari afite wo gutinya, nanjye ntacyo nari mfite nikanga. Yashyizemo filimi iganisha ku byo yari ashaka, nkajya kumva amajwi y'abari mu gikorwa cy'abashakanye. Umujinya wamfashe nuko musaba kuzimya televiziyo, namubwiranye uburakari bwinshi nawe abikora yihuse. Yikije imitima nuko arambwira ati, umbabarire. Naratuje musabira imbabazi mu mutima wanjye, nuko arakomeza ati, Kalisa, maze amezi arenga abiri ngutegereje, ndumva umubiri wanjye ugushaka cyane. Igisobanuro cy'iyo nteruro nari nkizi, ninginze ibisekuru mbisaba ko byakwasamisha ubutaka nkarigita. Ubwo nari ndi muri ayo masengesho, Irere yari amaze kunyegera, ibiganza byanjye bimukozeho, nsanga asigaye yambaye imyenda y'imbere y'abadamu. Numvaga namusunikira kure nkamubuza gukomeza kunyegera, kuko sinari nkiri umugabo, nanjye sinari nzi icyo ndi cyo. Gusa mu Kinyarwanda izina ryanjye ryari Ikiremba.